Baby, I'm feeling so down today. Nikumbate kama mtoto, unidekeze uje. Cheza na kifua, baby unachua. Ugonjwa wangu dawa ni wewe. Jo nipe joto joto, nipembeleze uje. Mimi na weko fakuzikana, sidhani kama tutakuja achana. Napata na gato kigombana, inawauma, inawauma. Mimi na weko fakuzikana, sidhani kama tutakuja achana. Napata na gato kigombana, ah, oh baby.
Hug me one more time.
Banana chini ukishuka baby, oh my god, yani lawama. Kuna muda wanahitaji pesa, kuna muda nahitaji pembelezwa, kuna muda nataka nikae tu na we, japo wale hawapendi. Mimi na we kufa kuzikana, sidhani kama tutakuja achana. Tunapata na gato kigombana, inawauma, inawauma. Mimi na we kufa kuzikana, sidhani kama tutakuja achana. Tunapata na gato kigombana, ah, oh baby.
Hug me one more time.